nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama ng'ekiseera kino gyali nti twongera okwesigisa obulamu bwaffe bwonna, ayi Mukama, nga tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza. Otuma ekigambo kyo ne kituukiriza byonna by'okitumidde nga bwe kijja gye tuli okuva eri namulondo ya makya ga leero, obutatuleka kye kimu, kubanga okirabiriza eriiso ly'ejjoji, mutakiganya kujja gy'oli kujjako nga byonna, ayi Mukama, nekituukiriza by'okitumidde. Kinaatuleetera okweyongera okuba n'ensigo awamu n'okweyongera okuba n'omugaati, era nga tugaana sitaani enkweze n'emitogo gye okugezaako kituvaako mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli nti Mukama tatuleka wadde otwabulira n'akatono. Mukama tatuleka wadde otwabulira n'akatono. Nga tusinziira mu Baebbulaniya essuula 13 okuva ku nnyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga lwokka, nnyiriri 2, nga mu kweyongerayo kwaffe mu musoobo eri enkomerero y'ekitabo kyaffe ekitubeeredde ekiwoomu ennyo okuyigirizibwamu, eky'ebbaluwa eri Abaebbulaniya, amakya ga leero twongera okusomesebwa mu mpisa omuwandiisi ze yayagala okusowolayo okukalaatirira abasomi be nga naffe kaakano mwe tutwalibwa, ezitugwanidde olw'obukulu bw'ekitiibwa kya Yesu Kristo gwe tukkiririzaamu nga kabona waffe omukulu era omubeezi w'endagaano empya ey'olubeerera y'entabagana yaffe ne Mukama Katonda Kitaffe. Agamba mu nnyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga nti mwewalenga omululu, bye mulina bibamalenga, kubanga Katonda yagamba nti sirikuleka era sirikwabulira n'akatono. Kyetuva twogera n'obuvumu nti Mukama ye mubeezi wange, siityenga omuntu ayinza kunkola ki. Mukama yebazibwe. Nyiriri 2:2 bwesiti naye nzito. Bwe twalaba omulundi oguwedde olunyiriri olumu olw'okuna nalwo lwali luzito. Tekitugwanira kulowooza nti tuyingidde mu ssuula ey'13 tugigenda mu ssoobo tulinga abatayagala kumalako kitabo oba ssuula. Naye nga tumaze okulaba byonna ebyabuulirwa okuviira ddala ku ssuula esooka okutuusa ku lw'11, essuula zino ebbiri, ey'12 n'ey'13 nzito nnyo okuba nti byonna ebyatuyigirizibwa biteekwa mu nkola mu bulamu bwaffe obutuufu, Mukama yeebazibwe, nga kuliko kwebisinziirizibwa ebyo ebyatuyigirizibwa mu ndagaano empya etugwanidde okutambuliriramu mu kukkiriza kwaffe. Mukama yeebazibwe. Kikulu nnyo era mbayigiriza nti wadde ffenna tubeera ku mitendera myawufu egy'okuyigirizibwa, egy'okumanyisibwa, egy'okutegeera, kitugwanidde okussaayo omwoyo era kye mbakubirizanga obutakoowa okujja ne bayiro oba ne muwandiisa oba kalaamu newe muwandiika ebikulu, ennyiriri oba ensonga enkulu ezisomesebwa, ate bwe muva wano ne mugera ne mubiyisaamu ne mubyekaliriza. Mu nsomesa za Yesu Kristo Mukama waffe ng'akyali ku nsi, yakiddiŋŋananga kye tubuulirwa leero bwe tusoma mu Matayo essuula ey'omukaaga okuva ku nnyiriri olw'31 okutuusa ku lw'34, zigamba nti n'olwekyo temweraliikiriranga nga mugamba nti tunaalya ki oba nti tunaanywa ki oba nti tunaayambala ki. Ebyo byonna bannamawanga bye bayaayaanira naye kitamwe ali mu ggulu amanyinga eyo byonna mubyetaaga. Naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, eyo byonna mulibyongerwako. Noolwekyo temweraliikiriranga bya nkya, kubanga olunaku olw'enkya lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku lulina emitawaana gyalwo egimala. Kama yebaziwe. Ate era mu Luka 12 olunyiriri olw'15 okutuusa ku lw'21 zigamba nti n'agamba nti mwekuume temululunkananga, kubanga obulamu bw'omuntu tebugererwa ku bugagga bw'abeera nabwo. Awo n'abagerera olugero luno nti waaliwo omusajja omugagga eyalina ennimiro n'abaza ebibala bingi. N'alowooza munda ye ng'agamba nti nankola ntya, kubanga siina we nakuŋŋaanyiza bibala byange bino byonna. Kwe kugamba nti ntegedde kye nnaakola, sijja kumenyawo amawanika gange gano nzimbewo agasingako obunene. Omwo mwe nakuŋŋaanyizanga ebibala byange byonna n'ebintu byange. Era nzija kugamba emmeeme yange nti emmeeme weeterekedde bingi mu mawanika go okukwisa mu myaka mingi egijja. Wumula, olye, onywe era weesanyuse. Rabbi lutugamba nti naye Katonda n'amugamba nti musirusiru gwe, ekiro kino emmeeme eyo eneekuggibwako. Kale ebyo bye weetegekedde binaaba by'ani? Bwe kityo bwe kiriba eri buli muntu eyeeterekera so nga mwavu eri Katonda. Kama yebaziwe. Mulabye ekitundu kino kifaananira ddala ekya Matayo, kyokka nga amakulu kigajjayo bw'atandika n'okukyogera mu lunyo lw'15 gye lutandikira nti mwekuume temululunkananga. Kama yebaziwe. Okuba n'omululu kye kireetera okululunkana. Kama yebaziwe. Omululu y'embala, okululunkana kye kikolwa. Kitegeera oba by'ebikolwa. Nga mu bino byonna tuyigirizibwa nti obumativu obutuufu, true contentment mu luzungu, tebuva mu kuba na bintu bingi, wabula biva mu kwesigisiza ddala Yesu obulamu bwaffe, ne kitufuula abagagga eri Mukama. Kama yebaziwe. Era ekivumula omululu oguleeta okululunkanira ebintu bwe bumativu oba embala y'obumativu. Omutume Pawulo gye yagamba mu bbaluwa ye eri Timoseewo esooka, tukyukeyoko, bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo esooka esuula ey'omukaaga okuva ku nnyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'ekkumi. Ezigamba nti weewaawo okutya Katonda kulimu amagoba mangi, omuntu bw'amalibwa mu ekyo ky'alina. Kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi, era tetuliiko kye tuliggyamu nga tuvaamu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Abo abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu katego ak'okwegomba okw'obusirusiru era okw'akabi okunnyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira. Kubanga okululunkanira ensimbi y'ensibuko y'ebibi byonna, era olw'okululunkana okwo abamu bawabye ne bava mu kukkiriza ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe. Kama yebazibwe. Tulina okukimanya nti kikulu nnyo ekitubuulirirwa mu nnyiriri zino ebbiri, kubanga ne mu mateeka ekkumi tumanyi nti mulimu etteeka eryogera ku bino bye twogerako amakya ga leero. Tokola ki? Kama yeebazibwe. Naye tulina okyetegereza nti embala y'obumativu eyigwa buyigwa, yigwa buyigwa Isilaamu. Pawulo yagamba mu Bafilipi essuula ey'okuna, olunyiriri okuva ku lw'ekkumi n'olumu, nti soogera kino olw'okubanga ndiko kye neetaaga, kubanga mu buli mbeera gye mbaamu nayiga malibwanga, mmanyi okubeera nga sirina kantu era mmanyi okubanga nnina buli kimu. Mu buli ngeri ne mu bintu byonna nayiga ekyama ekiri mu kukusibwa ne mu kuba omuyala, mu kuba n'ebingi ne mu bwetaavu. Nakikomekkereza ng'agamba nnyinza okukola byonna mwoyo ampa amaanyi. Mukiraba, Pawulo omutume wadde abuuliridde bonna, baabuuliridde yonna Efeso, Ekolinso, yonna Ekolosayi, agamba nti we ntuuse njize. Kama yeebazibwe. Ekitegeeza nti naffe kitugwanidde okukola ki? Okuyiga okuba abamativu. Tekijja tujjira bujjizi lwa kuba tusabye nnyo oba tusiibye oba tuyigirizibbwa nnyo, naye tujja kyeyigiriza weewaawo n'ebyobulamu bwaffe ebya bulijjo nga twongera okwesikisa Mukama. Kubanga embala y'obumativu kwe kwoleka kw'Omukristaayo akuze ali machua. Kama yeebazibwe. Era be tulaba bonna wadde nga baba n'obuvunaanyizibwa oba nga babuulira oba basomesa oba bakulembera, naye nga tulaba balunkanira nnyo ebintu, baba bakyaweebuuka kukuzibwa kwabwe ng'Abakristaayo. Kama yeebazibwe. Okuba n'omululu kyolesa obuteesiga Mukama era n'obuteewaayo eri obukama bwe, lack of surrender to his lordship, era kiraga n'obutayagala Mukama. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo omuntu ateesiga Mukama, ateewaayo eri obukama bwe era atayagala Mukama, kiba kitegeeza nti ddala Obukristaayo bwe bukyali bwa kito. Mukama yeebazibwe. Tekitegeeza nti si mukkiriza, naye kiba kitegeeza nti Obukristaayo bwe bukyali bwa kito ddala. Bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri kuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu zigamba nti temwagalanga nsi wadde eby'ensi, kubanga omuntu yenna ayagala ensi taliimu kwagala kwa Kitaffe, kubanga buli ekyensi okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwekuluntaza okw'obulamu si bya kitaffe naye bya nsi. Ama yebazibwe gye muli, ensi n'okwegomba kwayo byonna biggwaawo, naye buli akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gyonna. Nza tukiraba mu bino ebyawandiikibwa nti ebintu by'ensi byonna birina embala bbiri enkulu, biggwaawo era bizikirira, tebimatiza. Noolwekyo Pawulo ayogera bulungi bw'agamba mu bbaluwa ye ey'okubiri eri Abakolinso essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana nti, noolwekyo tetutunuulira bintu ebirabika naye ebintu ebitalabika, kubanga ebintu ebirabika bya kiseera buseera naye ebyo ebitalabika bya mirembe na mirembe. Kama yebazwe era n'akyongerako mu bbaluwa ye eri Abakolosaayi, anye ekigambo kya Mukama kinyuma nnyo kubanga kyennyonnyolako bulungi, essuula ey'okusatu ey'Abakolosaayi olunyo olusooka okutuusa ku lw'okuna, agamba nti nga bwe mwazuukira awamu ne Kristo munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu, Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ku ebyo ebiri mu ggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa era n'obulamu bwammwe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo atuwa obulamu, bw'alirabisibwa nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Kama yebazibwe, singa twetegereza ebitundu bino bye twakalaba ku nsonga eno, byerukamu eky'okuba nti tulina okuba n'obwesige eri Mukama. Kama yebazibwe, nga tumwesiga ate nga tujja amaaso gaffe ku bintu n'emyoyo gyaffe oba emmeeme zaffe, mubiraba okubira ddala mu Matayo mu Luka byonna gye tuyise, n'okuba nti ebyo byonna si bya nsa era tebijja tugasa eby'oku nsi, wabula bwe tutunuuliza obulamu bwaffe eby'omu ggulu nga Yesu bwe yagamba mu Matayo 6:33 nti tetunoonya obutuukirivu bwa Mukama, ebyo bina byonna ne biba bikola ki? Bitwongerwako. Kyetuba tubuulirirwa twewalenga omululu bye tulina bitumalenga. Ensonga etubuulirwa wano nti kubanga Katonda yagamba nti sirikuleka era sirikwabulira n'akato. Kama yebazibwe, okuleka to leave mizungu n'okwabulira to forsake bifaanagana, si bwe guli? Kyokka nga byawufu gambe biringa abalongo, bigambo birongo. Okuleka we nabadde nsoma kwe kuggyawo omukono oguwanirira to leave or fail ng'okusuula mukitegeera, n'oggyawo omukono oguwanirira mukiraba kwe kuleka, kalamu girese kwe kugwa, n'obanga ata okuta. Era ekifaananyi ky'ekyokubanga Mukama ankutte ku mukono buli kaseera. Kama yebazibwe, nyimba tuziyimba nnyo naye emirundi egisinga tuba tetwesigisa bigambo byamu bulamu bwaffe. Bwe tukiyimba entakera nti atukutte ku mukono tatuleka, tulina okitwala literally mu buliwo nti atukutte ku mukono tatuleka. Si bwe guli? Oyagala gulaba oba guwulira nagukutte olyoka omatire. Naye Katonda mwoyo, si bwe guli? Katonda mwoyo, n'olwekyo ne wabanga kwasiza mikono gye ebiri tojja giwulira. Kama yebazi okwabulira forsake kwe kujjako omwoyo, like to abandon or leave permanently. Obutafaayo nate, ekifaananyi mukiraba, ekifaananyi ky'ekyokubanga oyo atandeka nga wagamba tanjabulira nga we tutera okiyimba, ne wabanga taliiwo era anfaako, Mukama yebazibwe. Kubanga kino kiba kiyingidde mu ndowooza nti olowooza nti taliiwo, si bwe guli? Kubanga kaakano oyisibwa mu kusoomoozebwa, ne kikulowoozesa nti oba taliiwo, wadde mu butuufu abaawo, si bwe guli? Ekyo ne kigwanira emmeeme yo okuddizibwamu amaanyi nti wadde ndowooza taliiwo, tandekerera. Awo okukkiriza ne kuvaamu era okusibuka munda ne kujja ng'okwasanguza nti tandekerera era n'olwekyo ankutte ku mukono. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Kyava akwasaganya ebigambo bino byombi nga ebitalekagana. Kubanga omuwandiisi abijja mu ndagaano enkadde Mukama lwe yayogera ne Musa eri Yoswa, neera n'akiddamu eri Yoswa mu kyamateeka olw'okubiri, Deuteronomy essuula eya 31 onyoro mukaaga, Deuteronomy 31:6 agamba nti beera n'amaanyi era ogume omwoyo. Mukama yebazibwe nti beera n'amaanyi era ogume omwoyo, tobatya wadde okuba tekemukira, kubanga Mukama Katonda wo anaagendanga naawe buli w'onoddanga, taakulekenga so taakwabulirenga. Ndoza amakulu mugala we gavaayo mu lunyiri luno genva okunyonnyola ku bigambo ebyo byombi nti mu mwoyo ne mu ntambulazo beera w'amaanyi era guma, totya era tobaamu kutyemuka obutatekemukira, kubanga Mukama Katonda wo anaagendanga naawe buli w'onoddanga, taakulekenga so twakwabulirenga. Era akiddamu mu lunyiriri olw'omunaana mu ssuula y'emu nti Mukama Katonda yennyini yajjanga okukulemberanga, anaabanga naawe bulijjo, taakulekenga so taakwabulirenga, totya so totekemuka. Mukama yebazibwe. Tebereza Mukama abiddamu eri Yoswa. Kaseera kano yali Musa abibuulira Yoswa, naye era ne Yoswa kennyini mu ssuula esooka tumanyi nti yabimutegeeza ebigambo byebimu era nga abikozesa byombi. Mu bbaluwa ya Samwiri esooka ebyawandiikibwa biwerako bye tulabyemu amakulu g'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero, n'olwekyo nsaba mbiwandiike kubanga kwe kuzimbwa kw'okukkiriza kwaffe. Mukama yebazibwe. Okukkiriza kujja na kuwulira ate na kuwulira kigambo kya Mukama so si bigambo byange. Mukama yebazibwe. Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyi olw'abirimu olumu n'olw'abirimu bbiri zigamba nga Mukama ayogera mu nnabbi nti, temukyukanga okugoberera ebintu ebitaliimu ebitayinza kubagasa wadde okubawonya kubanga tebiriimu nsa. Mukama tagenda kwawulira bantu be olw'erinnya lye ekkulu, kubanga Mukama yasiima okubafuula ababe. Mukama yebaziwe, ye yasiima ofuula Isirayiri ababe, naffe kennyini ye yasiima okutulokola. Mukama yebaziwe, si ffe twasiima, ye yasiima. N'olwekyo olw'erinnya lye ekkulu atukakasa nti tagenda twabulira, naye kitugwanidde obutakyuka kugoberera bintu ebitaliimu, kubanga byawandiikibwanga bino mu ky'amateeka ekyokubiri, Yoswa n'ebbaluwa ya Samwiri eno esooka, ekitabo kye. Nkiwa omuwandiisi mweyeetwalira okubikkulirwa kw'ekisuubizo kya Mukama okuba eri abo bonna abalonde ba Mukama ngaffe. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe. Ebisuubizo bino bikulu nnyo, kubanga obwetaavu bwabyo okuteekwa mu ndowooza zaffe buli kaseera bwe bukuumi bwaffe era ge maanyi gaffe g'entambuza y'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Mukama yebazibwe, kubanga tumanyi bulungi nti buli we tudda mu nsi, buli kigere w'okirinnya, buli w'otunuza liiso, wabaawo ekijja okujjamu okukkiriza nga kyagala okukuleetera okutya. Si bwe guli? Bw'ofuna okutya oyingizibwa mu kwonoona eri Mukama, weeraliikirira, otandika okululunkanira ebintu oba okusobya mu ngeri ezitali zimu. Kyava yeeyongera okikomekkereza mu lunya olw'omukaaga olw'ebbaluwa eri Abaebbulaniya essuula ekumi n'essatu nti, tetuva twogera n'obuvumu nti Mukama ye mubeezi wange, si kyenga omuntu ayinza kunkola ki. Mukama yebazibwe, ng'akijja mu Zabbuli, Zabbuli 118 olunyiriri olw'omukaaga. Zabbuli 118 olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti, Mukama ali ku ludda lwange, siriiko kye ntya, abantu bayinza kunkolako ki. Mukama yebaziwe, mwandiisi wa Zabbuli eno kiwa Dawudi nti yali alabye obwesigwa bwa Mukama gy'ali, ekyamusobozesa okula kubanga ali muvubuka bukuumi bwa Mukama. Wadde yayisibwa mu mbeera ezaali enkakali ennyo ez'okugaanibwa oba okunyoomebwa, n'alaba nga ddala Mukama ali ku luddwa lwe buli kaseera, ne we yali nga mu kibuga, ne we yali nga mu nsiko. Si bwe gwali? Ate oba nga Mukama yali nga naye nga muvubuka, ng'alunda ndiga za kitaawe so si na zize, Mukama n'amulwanira n'amuwangulira nga ebyamulumbanga empologoma byonna byamuyigiriza okuba n'obusobozi bwa Mukama mu bulamu bwe eri buli nsonga, nga Pawulo bwe yagambye mu bbaluwa ye eri Abafilipi essuula ey'okuna nti, nyinza mwoyo anyinza byonna. Ama yebazibwe, ekisuubizo nga byonna bwe tumanyi promises bibaako obukwakulizo, si bwe guli? Era nga ku kisuubizo ky'obutalekwa era obutalekeerwa Mukama kwe kuba nga naawe toleke era tolekerere Mukama. Mukama yebazibwe, because if you leave him and forsake him, you are left and are forsaken by him. ajja kulinda okoleki okomya omwensi ge kama yebazibwe si bwe yakola mu lugero olwatuweebwa mu Luka 15 eri omulenzi omuto eyaleka kitaawe yasigala amulowoozaako teyamulekerera si bwe guli ng'amulindira akomewo amwensige naye akaseera konna omulenzi we yaleka kitaawe n'amulekerera n'amwerabira mu butuufu embeera ze yalimu tezaali sanyufu oba tezaali za mirembe si bwe gwali naye bwe tuba nga tumwesigira ddala era nga tumwesigisa byonna ebyaffe bw'asuubiza obutatuleka era n'otwabulira wadde n'akatono kitugwanidde naffe okuddamu n'obuvumu nti Mukama ye mubeezi wange siityenga omuntu ayinza kunkola ki kama yebazibwe birimu amatuluba asatu ebigambo bino nti Mukama ye mubeezi wange ekyokubiri kwe kubanga siityenga n'ogwokusatu kwe kuba nti omuntu talina kyayinza kukola mukiraba mulaba olunyiri olumu bwe luti bwe lubeera oluzito ennyo gye tuli nti singa olufumiitirizaako n'olugatirako ebyawandiikibwa bino byonna nga bwe tuzze tubiraba okuva mu ndagaano enkadde kikubeezesa naggwano ne woobeera omuntu omwangu mu ndabika nga Dawudi bwe yali kama yebazibwe kubanga Dawudi yali muntu muvubuka buvubuka mu ndabika nga mwangu naye yasobola okwaŋŋanga Goliyasi eyali naggwano kubanga yali amanyi nti omuntu ne weyenkana atya talina kyayinza kunkola kubanga Mukama ye mubeezi wange Mukama yebazibwe n'olwekyo temulowooza nti yali amanyi nnyo okasuka ejjinja si bwe guli ate bwamukeera nga tamanyi nti aveeka agenda ku front line naye yalinga amanyi Mukama gw'atambula naye nga bwe twogera mu Zabbuli 23 Mukama yebazibwe ne kimubeeza oyo eyaggyawo mu nsonga ne mu mbeera eyalokola eggwanga lyonna kyokka nga mu ndabika yali muvubuka muvubuka n'ebyokulabirako ebirala biwerako nga kino nti amaanyi tegava mu bye tulina oba bye tulabako naye gava mu ekyo Pawulo kinagambye kyeyayogerako eky'obuyinza obumubeeramu obw'oyo ayinza byonna haleluya obuyinza bw'oyo ayinza byonna bukubeeramu naawe ojja kuyinza byonna ate kiddamu ekyo kiyigwa kuyigwa tonda afeebazibwe era Mukama aba ayagala tukiyige mutendero ku mutendero nga atugraduatinga mu ntalo z'obuvunaanyizibwa oba okusoomoozebwa gye tuli kubanga mu graduatinga obwo oba okukuzibwa okwo mwe muba n'okukuzibwa kwaffe eri okwagala kwe kutuukirizibwa gye tuli kama yebazibwe gwe weesalako n'ogamba nti mu kino sijja kuyinza naye si nti ye tayinza kama yebazibwe era we weesalako ne weesiga ebintu by'ensi oba abantu b'ensi okimanya bumanya nti Katonda ako omulungi mu kisa kye kingi ajja kusigala ng'akulinza okumuddira omwesigise byonna kama yebazibwe njogera gye tuli ngaffe abatambulira mu kukkiriza okwannamaddala okutali kwa ngero za wakayima kama yebazibwe okusinziirizibwa mu byawandiikibwa ne kutambulira mu kukkiriza okwo kubanga tutwala entambula steps of faith tetuzitambula buvumu bwaffe oba mumaanyi gaffe, tuzitambulira kusinziira mu kigambo kya Mukama. Haleluya. Mukama mwandeka kitwale nti akulese era n'akulekerera byonna by'olina tebigasa. Mukama yebazibwe. Kasita okifumiitirizaamu nti Mukama andese ate ng'obutuufu nga bwe tukirabye wagguluko gw'oba omulese. Mukama yebazibwe. Gwe aba amulese, ye aba takulese, aba takulekeredde. Naye wekiba nti okitwala nti akulese era akulekeredde, byonna by'olina tebigasa, tebikuyamba, kyetegeeza bijja kugezaako. Sigaanye nti tebijja kugezaako, tebijja kugezaako, bijja kugezaako naye tebijja kukolaki? Kuyamba. Tebimala era tebimatiza. Zaburi 127 tunaatera okumaliriza olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Zitubuulira nti Mukama bw'atazimba nnyumba, abo abagizimba bazimbira bwereere, era Mukama bw'atakuuma kibuga, abakuumi bateganira bwereere. Oteganira bwereere bw'okeera ku makya n'okola, ate n'olwawo n'okwebaka ng'okolerera ekyokulya, kubanga Mukama abaagalwa be abawa otulo. Kikulowoozesa nti beera mugayaavu, weebake? Nedda. Kubanga ne obanga ku lunaku olwo tolina mirimu gya kukola, oli mu bwetaavu bwagyo okujjira, kigwanidde ogolokoke okwate ekigambo kya Mukama okole omulimu nakyo, kubanga weekiri okukolera. Tetubuulirwa nti kikozi kiramu nnyo? Mukama yebazibwe. Oyinza okutuula awaka n'okolera mu kigambo kya Mukama ne kikusookayo gye wandigenze, n'okutuukayo n'otatuukayo ne bakkubira essimu. Haleluya, haleluya. Bw'obanga omwesigisizza obulamu bwo n'olabanga oluggi oluggale, n'okwata ekigambo kye kigamba nti gwaggulawo ne watabaggalawo, Mukama yebazibwe. Enzigi zijja kuggulwawo oba kuggulirwawo obe nga tewali aliziggalawo, okusinga gwe onoogezaako ennyo okugendayo ozikonkole nga bakubawunsinga. Mukiraba? N'olwekyo otulootwe twatuwa si kwa kwebaka bwebasi, wabula kwa kumwesiga, kubeera bakkakkamu, okubeera abagumiikiriza. Petulo nze kufentwala ng'otulo, okubeera ng'oli muteefu si kuba nti ofuluuta. Mukama yebazibwe. Abaagalwa be abawa otulo mu kigero ky'okuba nti baba bateefu, kubanga bagumiikiriza, bamulindirira era nga bamwesigisa obulamu bwabwe n'ebyobwabwe byonna. Mukama yebazibwe. Mu bino tulaba nti bwe tutyo Mukama wayongera otutukuza ate nga bw'atutuukiririza mu kwagala kwe. Mukama yebazibwe. Kubanga bwe tutambulira mu kubeerawo kwa Mukama tumalamu amaanyi okutya kwonna, nga bwe gwali eri Dawudi. Naye mukubeemu akafaananyi, omuvubuka oyo ng'amagye gali ku luuyi ne gano gali ku luuyi, ageno gawankawanka ageeri gakola ki? N'ayimirirawo n'agamba nti ono Omufirisuuti anyomola atya ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri? Kubanga yali amanyi ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri. Haleluya. Twabuuliddwa mu kitabo kya Samwiri nti taabulira abantu be olw'erinnya lye ekkulu. Haleluya. Noolwekyo kwe kusoomoozebwa kwaffe amakya ga leero. Obutaba ba mululu, obutalulunkalira bintu kubanga tebimatiza, kubanga bizikirira, kubanga bimala. Naye bwe twesikisa obulamu bwaffe Mukama okusinziira mu kigambo kye, obutatuleka oba wadde otwabulira n'akatono, twogera n'obuvumu buli kaseera misana na kiro nti Mukama ye mubeezi waffe, tetuutyenga omuntu ayinza tukola ki. Kama yebazibwe. Tusabe nga tumaliriza nti kize gye tuli era bize gye tuli, ebigambo ebigumya emmeeme zaffe, ebizzaamu amaanyi emyoyo gyaffe, ebitwongera okumanya n'okutegeera era Katonda afu mulungi, mukolesebwa n'okubikirwa okwo mwe tuwangula ensonga n'embeera zonna ezitwaŋŋanga mu biroowo byaffe bye tulimu n'ebiroowo byaffe ebijja, nekitubeera nti tunayigiriza n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe okwesigisa obulamu bwabwe, kubanga ggwe Katonda ayinza byonna, tokyuka era tokyusibwa. Tukusinza amakya ga leero, tukugumiza, tutendereza, kubanga obuyinza n'amaanyi obituwadde okujja gy'oli n'obuvumu, kubanga Yesu Kristo Kabona waffe omukulu atusaanyiza okujja eri Nnamulondo yo. Okukkiriza kwaffe kunywevu. Yakemebwa mu byonna ngaffe, kyokka n'atakola kibi kyonna. Kyetuva tusemberera entebe yo, Ayi Mukama Katonda ey'obwakabaka, ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa era tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.